head for music.
Straight out to zpusher.com.
I'm in love with the bit freak.
Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe.
Umusepela chile, yeah. Batina umutima lamena maluba kunsa mukatsinga musuma. Nine kambone kufusuma fichitika kampani yobe nine wona ishiba. Ukuboko kwanzi kulipa chifuba. Opo njikete ni mupepi na mutima. Nchate kelanga natina likutemwa it's a real man talking. Kwa wulo musama you are custom made. Kwa wula China foods beautifully hot mulilo fire. Mukati ni wewa doti yanga bana. Nangubesha kupala mabala shala sana. Hi babe salam aleko lego mzala. Akachin sobu zuma plus no msana. Deti mafike popa msamba waikala. Walipsana kwa mana na mutima that's why nalisara.
Umutima obe. 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 Popo, umubili wali emba weo mkwifia ulipalo. Wechabu cha mutima efa sompele chisabo. Tengele sakabale wichelo tutualile bamayo. Weme shianje nsange chikoma. Benda umubili wakonka efyo wakonka tefyo nakonka. Weme shianje nsange chikoma. Benda mumubili bakonka efyo bakonka tefyo na konka. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe.